muda na tafuta mina kosa niki cheki nyuma mama na watoto ndo nachoka aise. Na sukuwa ni dogo dodo mama zao ni gandaza dodo zao wazicheze nasi. Haku kuna watu wanakuja pande zetu wanapana wanakuja wapunguze kasi. Kera momo mo plesi. Amna sema jemaze plesi.
I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby.
Watu wanajilase, watu wanajilase, ukijipata wanajilase. Oya masela, watu wanavisase, yani visa juu ya visa. Wamezali wanajilase. Ukiwa juu, 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 hutapigwa maji ngungungu. Hutapigwa juu, 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 hutapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo mani gani. 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 Kama tupo bongo mani gani.
Kasi tepe kwa ufela bandreta. Kasi benta ni pizi la seba. Ha, ripila ridibusa. Bana lemu na kipila kikusa. Na kiticha ivi leke rula. Ha, shopa pogo mani. Ha, pogo mani. Ha, lina lemu na mani. Ha, pogo mani. Ha, lina lemu na mani. Pogo, ay pogo.
Zombie summer now.
Come on,